Yeah. Bow. It ain't over till sofa, baby.
Oh my god.
Yeah. Nanuki vizuri, nanuki mpwanja straight out the bank. Yeah. Woo. Kuswag and back. Yeah. Look at me now, what you see? Sharuka mashimo kibao mpaka leo nipo the MVP. Don't fuck with me, and who the hell are you? Cause you acting like a fool. Mwenzako tunawaza pesa, wanachokiwaza kuongwa du. But I think you don't know. Mpaka maisha ya kupige. Alafu siyo sana ya kupige. Tukidogo kofi all of me, yo tuige. Mina vulango tulari mpaka pesa iwe mengia. Mana ukiwa na pesa au kosi pakujimwagia. Wewe onyeshe mikwanja kutongoza takusaidia. Pesa ndo mchongo baba, sema chochote takuitikia. Siwezi kila kitu rapper, hapa ndo utata. Ready kijua kuna tata na beat. Ndiyo wanafuki sasa, ila wajapata nje ya kutengeneza it. Suna ona tofauti meet the way. Kwa zamini kuna swags by the way. Ata thao la short me back the bay. Ata funny show back on the bay.
Thank you.